Yo, I'm a chamber is Uganda, aka Eros Tambio. Yo, I'm mixing a DJ.
Man. Playing down the party. At the number one party spot in town. Let's party. You want some? Come get some.
Oh, kwetegereze kuba ebintu byala buzibu sana kwetegereza
undabirwamu yoli mata ojja gyendi oli muli nkwegayiridde
simu yange gyesonyiwe
ogifuula bizi nnyo
ku nsonga ezitali nkwegayiridde simu yange gyesonyiwe
osiibira tombala mpampala naawe oba tansaniya tebikwatako zemwagala obulungi bw'omukosibwe nonya
Kwe wanumba
Ibo kwa
uwe biagana Olufute utalo
Ibo kwa uwe
Koye Koye zo kufuma
Ibo kwa uwe
Sikuru manga ko Nze kwe wanumba
Ibo kwa uwe
biagana Olufute utalo
Manic Chilling with Western Uganda Baddest DJ DJ Mangereza Majuri General
I think we've come to the end.